This music.
Military Bruto, Saini Bonjos, Dangerous Gangster, J Blacks, 3J Package, Matako 6, Team Green Nation 401.
Yakuntash, the Vigibigo. Why Jesus? Yeah, the power. 401. Eva Tiki Wai. Umvokuso. Yeah. Let's go. Nangu Pakosa Bakai Bintun Kosa na MYC. Bakai Parai Bima Kav. Ja, please. Umvokuso. Kosaki. Shipaki. Nziva Uma Yes. Iwe kusakid, bati si fi chinja, bintu fi marimba, bintu finga chinja, nga tu ma biriva. Bena bafutika, niba nabanjiwa, koma ni survive, ziwa mazipaya, ni ziba ndiwe zimbio, andi zunga tioki. Kwa baba na mayo, bamene bazisunga, baripe wa muna, koma wa mahuka, kuseni na sali, kupanga maplani, mwene umo wati, nae watekayu, ufwile seo kosa. Aso everyday, tosapona audesi, mabalosi ya pwiranga fakutia pambade. So kuli raso, beta nitandade, vya kuntashita vishivi kwa. Yeah, the power.
Chacha please, chacha please, chacha please. Good gonna please, I chacha please.
Ama palo ya kiesa.
Chacha please, good gonna please, I chacha please. Chacha please. Chacha brisa, good gonna brisa. Chacha brisa,
chacha brisa.
Chacha brisa, good gonna brisa. Chacha brisa, chacha brisa. Faka pochi chiti kilu na kupirika pipiru. Maybe good gonna brisa, good gonna brisa. Olo ni malisi, kaendo fika yote mablisi. Ngia zaka ya mbubwira ururu. Furu ni manzi ya mene ya kunkamufuru. Ungankali chakuru waka walala kabaela ni kufika kukuchich. Madali sosa bwela pene ya buka pimpa. Kwa dalanga na kumamba na kupimpa. Chacha please, some people say niri na ulis. And those who kiss, kodi gona please. Kodi gona please, hai kodi gona please. Kodi gona please. Kodi gonna please, kodi gonna please, ay kodi gonna please. Dangerous gangsta. Chacha please, chacha please, chacha please. Kodi gonna please, ay chacha please.
Ama palo ya kiesa.
Chacha please, kodi gonna please, ay chacha please. Chacha please, chacha please, kodi gonna please, chacha please.
Ama palo ya kiesa.
Chacha please, kodi gonna please, ay chacha please.
D-Max no muna nkwe ruzi. Bache bama wini takwa wati ruzi. Bamu utendire na bama puroti. Bashkati avankari la kuruzi. Pia kunti anji.